tababarkan way ka qayb galeen ururada haweenka, dhalinyarada, culimada, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka iyo masuuliyiin ka socday ururada u dooda xuquuqda haweenka, kaasoo ku saabsanaa wacyigelinta ilaalinta guurka degdega ee gabdhaha dhalinyarada ee ka saaran waxbarashada sida wax loogu qaban lahaa. Masuuliyiin ka socday ururka horumarinta xuquuqda aadanaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ujeedka beedhaba loogu qabtay tababarkani.
Walaantii nisokoyne wali eta ha barnaamij oo lagu ka hadlayo had gudubyada gabdho la jeesado ama iyaga yar yar ee guurka degdeg ee la soo biyo ama iyaga wal barasho dareerta madiyo reer ee wala dhibaato kale iyo qabsato meel wal barashada iyo ka hiraaso gabaabsi kanagaas markaas ka dibna iyo daruufa la gudboonaadaa barnaamijkan geedka kaaso walaanku horey oo unahanakiya wali ayina inay gabdhooga say geeka la ku doodo oo wacyigelinta iyo awareness ay walaashay kulli la gaadada anteenta geeka kooyteena lankasa gabadha dhali la dhalatay laakiin dhalneena dhaladoona oo na dhali inay gabdho macnaa xuquuqdii la ilaali inay guurka degdeg ee dhibaatada isleeyay la ku ilaali inay walbarasho laanta dhibaatada la tagay geeka la ku ilaali adduunka hore u maray geek la walaanka saana ana ma ee biina ma ee markada waas barnaamijyadaas geega inta inisku koyni oo ilaahay inka mahdiyaan inisku kan sheeli
ee tan kale wali kala talayay gabro oo meel eraay soo warbardaayaan si warbarashada aan wada isin juhdi ka biyaasan madiyo dugsi sare ku baxan ee jaamacad galan la fado ee meel eraay hartool ka dare iyo dugsi sare ee dhamaayti mis dugsi sare ka jirto hartool ka dare macna tan ka hadalaan neew gabar yar eeta oo iskool ikadaas hartool ka dare hartigana ma eraayeen ay ii daro eriyto meel eraay soo aan bari iskool shee wadaas ee walbarashada mu ku reebo yare macna ma dolay idinkii seetood leey hoob idin la seedan eriire ee danta walbarasho ee misli wada korto idan dhagoy leey
aadina kale mid kamid ah xalibaanada ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo da forte tobarka ayaa sheegtay in tobarkan uu muhiim u yahay gabdhaha yar ee la doonayo in waxbarashada ay diirada saaraan
siisana dad san jeedan san aragahay tan qoraalka tii ka koray in aragahay tan forte dibba balaan la gabtarto heraabo horto la antal la socoy walaa heraabki dibka lahayn ilaa ku hadalahay signa meelkan walaa dalleen waan wal siin dalay si mid tan marka taa tan fadana insha Allah biidillaahi kariim wal dibbadan isku jiray balaan sanan uu wareega san meelka tii balaan wali aragaase tumisha sana jarta waana dal koodna qaliil kale degdeg ah wali jarta balaan tumiya far jarta tumisa sana jarta uuro waaso xamile ah tashab aan hayna in horta walwali bal ka xisaabtana in raabta dibkii ya qabta inuu ka xisaabtan in dadka lan aqli celi in dadka markasta la wacyi geli guur ilaahay neen banaay xalaalo xalaalo ilaahay neen banaay wali lan baahanya in guur kale ku fiirsado may la ku fiirsade wal la ku fiirsade dibka bariyay koono dibkabariyay adoo ha qabsano gabar geega tumisa jar ee tumi afar jar ee lama rumataane xaamila ee wadadku warama dibshe intaas aad aragnay istaagun wiil ka aragnay tumi afar jar sanadkii tumi shan sano ka haytay haytay xaamilu lama rumataane ee wadad lama rumataane ka jaraan leh intum ilaahay idin shee kullu insha Allahu warbadan hadda ma badiyaan ilaahay toofiyadana waafajee in la dadaalo oo marsaaska ka dadaalna leh insha Allah
tobarka ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka horumarinta xuquuqda aadanaha Koonfur Galbeed waxaan inta uu socdo dirada lagu saari doonaa sababaha keena guurka degdeg ah ee sababa in gabdhaha waxbarashada ay ka haraan